sawa.
Titafutati ni mimi tena. Ni sawa. Ni sawa. It's been a long time, baby, you leave me. One day can I have to break it? Bora ni baki na stressi. Kozi kwa mapenzi no breaki. Rudi na kupenda daily. I really miss you kweli. Bila wewe kweli siwezi. I need you honey. Rudi na kupenda. I miss you daily. Na kupenda sana. Ni sawa. Umeniacha na upweke rudi na kupenda. Na kupenda. Because without you I feel so lonely. But I still miss you day and night. Pia mimi mwanadamu naumia. Kuna time na waza, niondoke kwa hii dunia. Ni sawa, ni sawa, ni sawa, ni sawa. Umeniumiza moyo, akili yangu waisomi. Umeniacha kweli, peke yangu siwezi. Mama nikumbushe tena. Mama nikumbushe tena. Mangapi tapitia, au mabaya nitakwamia, au mazuri nitafanyia mimi. Ni sawa. Ni sawa. Ni sawa. Kila nikikumbuka zamani, chozi lanidondoka. Moyo ni maumivu makali. I wish ungekuwepo ungeniona. I need you baby, peke yangu siwezi. I need you honey. Moyo ni maumivu makali. Ni sawa.